Kushata Kulia.
Ah.
Seven, drop that shit.
Woo. Anna. Woo. This is serious.
It's almost a
Ganso.
Nagunde boy.
Abata bana. Ama abata kana petene. Atina petina petene. Ama abata kana.
Hey. Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, akanaga maku. Kanavi impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple, hakanaga maku. Kanavi impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Chimianso, lutemia lwalis, nido, obachi kwansa, mrembo, talina bigambo, anjagazaru,
amererao,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style ayo kwa funyo,
gala wana punch you, got your love, oh,
knock, 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 knock out,
eh?
Put your body on me, go down low,
let me say, eh? Let me say,
yo, tuzirinyes chili manjaro.
Kenzo harmonize inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Wote ya chibina.
Na na na.
Wote inabana.
Wote ya pokati.
Na na.
Yeah. Inabana.
Shake it bobo. Biri barabo. Ha baby wange oni panado. I shake it bobo. Biri barabo. Stay.
Kombe boy, only you baby, I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Itakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.